Facem easy.
Tempor. Mr. Shaka 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 Shaka.
Ay, mama, katoto katogodogo. Ay, mama, kana pinda mgongo. Ay, mama, katoto katundutundu. Ay, mama, amaini kunipa.
Wewe,
mama mtuyo. Mama mtuyo. Mama mtuyo. Mama mtuyo. Ah, 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 ah. Mama mtuyo. Ah, ah. Ukinuna, baby unanionea, mana usiku kucha nangaika kwa ajili yako. Baby ukikunja, baby unanionea, mana vuja jasho usiku kucha kwa ajili yako. Baby nchumu mwa, nikuchumu pia, haya mapenzi ya moyoni ni kwa ajili yako. Baby nanpenda, nakupenda pia, nimeletwa kwenye dunia kwa ajili yako. Mtu chake, nyache tambe na ye. Baby wangu mie, nyache tambe na ye. Utamu wake, nina ula mwenye. Tundu wake, geto, ninajua mwenye.
Bimbi, 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 naonekana bimbi. Chizi, 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 naonekana chizi. Chizi, 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 chizi wa mapenzi. Sweetie, 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 sweetie wake mimi.
Ay, mama, katoto katogodogo. Ay, mama, kana pinda mgongo. Ay, mama, katoto katogodogo. Mama, amaini kunipa.
Hey.
Mama mtuyo. Mama mtuyo. Mama mtuyo. Mama mtuyo. Ah, 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 ah. 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 Mama mtuyo. Ah, 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 ah.
Cheesy, cheesy, cheesy. Katoto kadogodogo. Sweetie, sweetie, sweetie. Katoto kadogodogo. 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 Kadogodogo.
Rudia tena. Kiboma kasambala chikufa. Salimia ticha Manucho. Aha. Wapige imita. Wapeleke moto, wapeleke moto toto dogo. Ehe. Mie wa kumanda babake na amali. Bamba pana, Mr. Uchebe iwe pale. Ah, siso. Salimie kisesa fontachi.
Wewe
HME sweetie.